okuwala okwakula fumbirwa abanzala mwelaba bannange ngeze kangoberera omusajja kubanga mwagala era nsazeewo bwe nti kangoberera omusajja kubanga njagalira ddala Alukule naluli 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 Baba kubayika Tatola biocha Zendo lware ronkuze Era wencho netegereza Nemfuno muntu asinga balala Era mwaba bakenyi mwatude Anyoma banzala namugana Kabe nenyo nyisagala Abasajja bategera tebagwayo Abasinga mukwendese Teriya mwenfana taliyo Yemba mononye zachi Yakafuluma superstar Simulaba mwenkana tario Yemba mbatwala wamone kande Na kupenda sana Obasize sebo ori superstar Munda kene muuba mwami wange Oba muba kuba muba kube Ababa waza muube mpala Kambari nde kuru na kuruabwe Na yebambi munsasire temunde Kwe palauda Mulabo lukoye lwenimu Nganya niliso mtu wange Superstar Atazi chariyo Muninde ngankoma woko kubidyo Woku satuno wokuna Mwami mkwani seba chimanye Titulisa isindane Teri ya mwekana tariyo Yemba mbono nyezachi Ono mwana kwe mfunye mbodokia Ya kafuluma Superstar Ori superstar Mame ya zala Wamune tata Mukuliko moyo omwano wobu wana takumika Mukoleka flash bapa Gabe bya iko kutula Na yafula na tambula Katindi mukazi agendo kufumbirwa laba bwe baba yosa yosa Muri mchitibwa chemwakolerera Nange kawala kada dibambi munkuliseko Abagenyi banke base eriya babalinda ne batalabikako Towakana mwami wange uliriza bino Bazadde bange be bazira bange tonswa zangano baisa mwamaso Kubaze mbanyo tegera Yakafuluma superstar Simulaba mwenkana tario Yemba mbatwala wamone nkande Na kupenda sana Obasize sebo ori superstar Abalina abalala byabwe Ono ye superstar Gwena londa superstar